같이. 싸싸와. 그치.
Njena ndani kote mita Nae buka shiri VIP niko na vicha gangsta Bila mbawa shata na pa Hip hop Hipi love au chini utaka Wanafakili ya machis Komanda nya showbiz Shiri Pombe ni tembeze kize Nitu ni paparaz ni stare siko kaz DJ ni hip hop baka che
Tumekuja kustare Asye Pombe ni tembeze kize Zengu watu kubamize Yeah Keshi langu la machize Kize Tumekuja kustare, ase Mumbe nitembeze, ize Zangu watu kumbamize, yeah
Nataka nonyo oshi right now Yumchisikia nipo mjue ni mamba Na kukuna kusoji zunguna jimushi now Wanasema tumesisi kwenye mitundao Jena ingia kilini na nguma kani dungao Nimekuja kustarego nga nguma right now Pume wenu in the house now Wow, mabukupugu wako hoi now Wow, msirudi tena kushichoka now Wow, msirudi tena kushichoka now Wow, nimekuja kustarego I say, kama kitu mtembeze Easy, usiogope mapedeje Waze, kila mtu na maisha yake Kivyake vyake, kila mtu na bata lake Kimpango wake, akiamka asubuhi vurugu nyumbani kwake
Tumekuja kustare, ase Mumbe nitembeze, ize Zengu watu kumbamize, yeah Keshi langu la machize, ize Tumekuja kustare, ase Mumbe nitembeze, ize Zengu watu kumbamize, yeah Keshi langu la machize, ize
I know the DJ, tell him to replay Tell him we're here now and that's what we say I say, we say Nimekuja kustare, I say Jeshi langu la machizi, we don't play Mekwaje siku hizi, I don't care Mibano mingi kwa machizi, I don't care Mibano mingi kwa machizi, nini, eh?
Mina tif tif, majan, HBV, wanjan Of course, ni shashaman, si utan Boso kuwa macho, mina ungeza imanu Ko, natambariza tena toke ya zaman Woda, nasababisha Now I tamanisha mo, sito wapagawisha Even though you want some more Nafahamisha, unajua ninavotisha So, nako tunako na uko Tunakamilisha
Tumekuja kustare, ase Mumbe nitembeze, kize Zengu watu kumbamize, yeah Keshi langu la machi